From the conference center at
Conference Center, Ewa Temple Square, was Salt Lake City. Wayne Oha Eddie Ochin Bako, a sorry, a homa Jesus Christus, a chima hunti for in Shemu. A casa for ye be you on free, a sorry penny for. Na enyuma ye debetu os abrin eye BYU Idaho Equire. Sa jumedie yi Bonneville Distribution ena ode tuja. Etia mrase obi ebeye sa jumedie yi seso. Anase ode beye bibi a wanji to me.
President
Dida F. Ugdorf, oye otusumi eno wo asori mpeni ena obedi enimu.
Our dear brothers and sisters.
Ni anu ma ani mama fufo ye mama kwaba ewie ewo enshemu otusumi eno ewo oha edi otwe bakun eh asori Jesus Christ asori e homa enchima unti fo enshemu. President Thomas S. Monson otijem no ese me endi animu yedi yenchia ema onwa ehia ahanyina ni onwa onwa mfidie so aba fufidie so ni kasanuma ani internet so a onwa hwe e wo stick center ani ewiase afananyina. And you might, your battle was FM BYU Idaho Choir, Ada Ashley, and Randall Kempton, and a Bonnie Good Life, Ewa Senkunu. Choir no better half FM a foundation. No, we are Elder Kevin W. Pearson, a Bebo Empire, or Kedio Sunu.
Thank you. Our beloved Father in heaven. Amen.
President Monson, I said, Menfa, I saw him penning for any persuasor, your son, Emma Namonjongtum. If we are Brother Robert Cantwell, Eddie, I saw in Kuntebo, Abba Abetre, or we are not Unia Brook P. Hills, ah, or your Asori Church, and so Eddie, I saw in Church, Abba Abetre, if I fear a train we. Mini anu mani mema, ya shese, ya beji Thomas Spencer Monson, se oye okomisheni odifo, anase niswadini, asan ye asori, ye Yesu Christo asori ya home chima hontifo, Henry Benyon Iron, oye ni odisu, chibe ni odikai, ena, wongwe ena Ugdof, da Udof so etu sumu amu titu mu mamu sasu. Ubi a onji ntumu sumu ni sasu. Se ye sasya se ye ji Boyd Kenneth Parker eye dumi yinu nu epeni na onwa e didi sui eye eku onu emu.
L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Those in
favor.
It is proposed that we sustain the counselors in the First Presidency and the 12 apostles as prophets.
Contrary, if there be any. Obi a onji ntum so man nsaso. Yesan hyese ye beji ye beyi sa 70s a free busume me a ewa afimu esi wonwa
Mirano. John S. Anderson, Ian S. Arden, Zerio E. Avila, David R. Brown, D. Fraser Bullock, Donald J. Butler, Vladimiro J. Campero, Daniel M. Canoles, Carl B. Cook,
I. Poloski Corden, J. Devin Cornish, Federico F. Costales, Legrand R. Curtis Jr., Heber O. Diaz, Andrew M. Ford, Julio G. Gaviola, Manuel Gonzalez, Daniel M. Jones, Donald J. Kais, Domingos S. Linhares, B. Renato Maldonado, Raimundo Morales, J. Michael Paya, Stephen D. Posey, Juan M. Rodriguez, Gerardo L. Rubio, J. L. Zitrud, Dirk Smybert, Ivan Sterry, Israel R. Tolentino, W. Christopher Waddell, Gary W. Walker. Those who wish to join
person with a boy near the Asidama said your son for a young messy Munchre. It is for that we sustain a bebo at your son. I decan first quorum. Yet Beggy, sir, nipper way. I can't your son a decan. Clark
Jose L. Alonso, Ian S. Arden, Carl B. Cook, Legrand R. Curtis Jr., W. Christopher Waddell, and Katsuhiko Yamashita. And as new members of the second quorum of the 70, Randall K. Bennett, J. Devin Cornish, O. Vincent Halleck, and Larry Y. Wilson. All in
favor. Onwa onwo njintum so enchre yesese ye beji onwa edidi so ese onwo ye new area 70
J Allen Stephen B Allen Windsor Baldarama R Randall Pluth Hans T Boom Patrick M Butoil Marcelo F Chappe Eliaser S Colleado Jeffrey D. Cummings, Nicholas L. Di Giovanni, Jorge S. Dominguez, Gary B. Doxy, David G. Fernandez, Hernande Ferreira, Ricardo P. Jimenez, Alan D. Haney, Douglas F. Hyam, Robert W. Hymas, Lester F. Johnson, Matti T. Utenos, Jang Ho Kim, Alfred Kiungu, Remedio A. Mam Jr., Ismael Mendoza, Cesar R. Morales, Rulon D. Mans, Ramon C. Noblesa, Avenir V. Pajaro, Gary P. B. Porter, Jose L. Reina, Esteban G. Rezek, George F. Rhodes, Jr., Lynn L. Summerhays, Greg P. Terry, David J. Thompson, Ernesto R. Torres, Arnulfo Valenzuela, Ricardo Valladares, Fabian E. Vallejo, Emma Villalobos, Terry L. Wade. All in favor?
It's Ramon Mamonsas. Obi Angin Tunso. It is proposed. Yes, sir. Yebebji Anwa Kenya, sorry, Penny Forney, and Patemu Adiosumina, Sanya at TSC. Anwa Wujitum, Miss Ramon Mamonsas. Anwa Wujitumso, Entre. President Monson, Sanya Mia Menhuno, Mitimunse. Yaji Obia Atum, our conference center, Hanmo. Damaso, Minyano Mani Mema, our Giamaji Atum, our Mujidi, and Pai Ba Modi Mboy. Says here, a person, oh, my afro, no Emra, and on Metna Babia, also on the table as
it's a long walk.
Acquainting.
Brother Cantwell.
Brother Cantwell.
To the first presidency.
Said this year, our section 120 of the Doctrine and Covenants, which I try and say, Abakaju are what she said into the Swordu in Chemonos, no, catcher say, Sakoi, Nipa woman, yeah, at Tina for Dicano, a Dumianu corner, any bishop, no, at Tina for Sakoi in Suana, or my coin, say, may I be. I saw a sign on the bed. Now, sir, who are or stress any men you answer? Will you who free as if I call you know you may who you answer? No, certified public accountants and it certified internal auditors and it certified information system auditors and it nipper brains who are only my dear brains, no, and or stress any men you answer. Then, so your share you might in your answer. Yeah, yeah, your stress any men you answer. You can't say, see, can't say, can't know, and it. And in the Maya Torre, you know, I fit 2010 months now. You try to go now and send you what share what she shame on any sorry she shame on us now. Now, boss in a dean, you know, yeah, you should know when you answer. Me and friend Robert W. Cantor, we are me at Quantrini.
I saw him pen in front at this uncountable effort after 2010. Echo see December, not 2,896 stakes, 340 missions, 614 districts, and 28,660 world net branches. I saw him pen any penny now 14,131,464. And now, you're born Kualanki to us 120,528. And now, 272,814. And now, in Penifu, you're born soon. Missionary is 52,225. And now, sorry, the Papa Fra, Esum, Ewa, baby, 20,813. Baby, Nana Tifia, Onway, and you, Madeboa, are sorry. Temples, I did say, Yanko Ponsaye, and nine. And I've been in British Columbia Temple, Canada. And at Hilly Valley, Arizona, Cebu City, Philippines. And at Ukraine Temple. And at Hawaii, Laie Temple, near San Etsi, Nyankopon Zebium. Temples are all, we are seeing 934. Ah, yeah, Juma. And so in Peninfua, Ongu Ewuwu. Grant Bangader,
Adney Y. Komatsu, Hans B. Rinker. LeGrand R. Curtis, Richard P. Lindsay, Donald L. Staley, and Richard B. Worthland, former members of the Quorums of 70. Barbara B. Smith, former Relief Society General President. Ruth H. Funk, former Young Women General President. Norma Jane B. Smith, former counselor in the Young Women General Presidency. Helen Fiennes, widow of Elder J. Thomas Fiennes, an emeritus general authority. Arnold D. Freeberg, artist and illustrator, and J. Elliott Cameron, former Church Commissioner of Education.
Thank you, brethren, and
Mama Kwaba and Penifua ya from Fufro. Kwa no ebetu how great the wisdom and the love. Now, on to we are President Boyd K. Parker. Ah, oye, do me a new penin, Ebe Kasachi Edikan. Now, here we are, Elder Russell M. Nelson. Ah, or can't do me a new.
It has been 400 years.
And aha na etwem se fibra o motintim King James Bible no. Aye mo akese a William Tyndale. Aye okuninim wo menim no eye. Na asofo e wo ho no empese o mo betintim Bible wo brofom. Na mo kan so fibia ekobe na akese se Yakobo ma me menkwa eje menkwa. Embre ebetwemu mema abemwa oka anentwechi ebetumi akenkan tro no no bitwa ne omotwa ne sudene koto prison efiasi o se womo echi no se omoma ne ntare ne niche na se enwa se meti esumu na woman fe yinu mama no a chino, or muddy nifia fiasse, ne cocassi animo, or mobo ne comu, no more Asheno. Nanso William Tyndale, Jumedino, and yet quack. And I'm said, I catch it for a ma asorima, a shrinks fiasa, a choice, and a near Edamo Eddie, a boat near Jumedia, William Tyndale, a year. Yen chro sem efa Bible momo homa no aye adansidie kese fa Jesus Christo ho pearl of great price and it doctrine and covenant no ana momo homa nti ye fray en momo asori no aye adin aye yempo nanso enye no kre titru bia wo momo homa no erade ekosra ni 54 no chrom so momo empire a janonim wo ono ya already besides then na mo pese me de mamu no mo che se already ya besese san ka mo be che e din aye de be frere wa sori no every say entutue abani panumu na already che se identity na ti se omo e wo ye wanchu wantwe efa yi ho na mo nkin kan chro no e che se e de se mo fa Christo din to mohoso na sa edin yi na omode be from oda emre wawe e inti na mobe ye bia monye wo medin mu ene hunti mobe fre asore no wo medin mu na mo fre eja no wo medin mu so be shira asore no ena minti na se ye masore ya enye masore je se ya fre no wo medin mu se Moses asore ya ye be fre no Moses asore as Moses demo na say obema bi din a ye be friend wo obema ni din mu nanso so mo friend mi din mu na ye me masore se e wo me church ho ye friend Jesus Christo asore wo ho ma akachire eno just since ye be friend mo mo asore ye mama fo eh ade foforo se ye nsu ye be fre ye ho presidency de kan che se edin aye yin ade asore ho ma Jesus Christo ama ay ade a ho ehia se ye kase ye be bo ye ho din se din wiase afa na nyina ye bi se se ye bo asore ni din a se ye de din ni nyina ye bo din ni nyina se ye ka asore ma a ese ye ka se asore ma wo Jesus Christ asore wo ma akachire ma hotofu ana se echire ma hotofu echire ma hotofu eka Jesus Christ ye di ekune wo Jesus Christ ye di adanse fa Jesus Christ ne ye chro wo enkomsha ye nya se ne be ya ye nkola ebe hu bia ya ti se omo be nya bonifache Yes, so be free and send a warm up. Nancy Yensu, I say, ye kaisi, ye kaisu Christo, I swear no. A binum fresh say, ye and ye Christo for a binum say, ye o moon tea, I say, effa ye near church, while sermon, you may dear ye be a effi, yes, so Christo, ye were yes, so Christo dim. Ye wo nshishaya omo ye asoreya ne dikan wo apostle ne nkomshefo eka ho ebre twa mu ofre erade fre edumienu na yetu netua na yebon asenua mu osori ya no cheche ni nesuafo emre edum dunan aduanan ho na bibi I echi no edumienu no eshia e na omote ani bi efisro to say emframa kase a ahye efie no suma na eja eti se tekrama ebe jejra motifi no ehom konkrono hye omoma na na sumafo no enye tumi na omonya nti ase se erade no de tumi ama omu ena mo hom konkrono mo na omona me yesu esi hye na sori ye chrom so momo esu na omfa hom konkrono achede no ma echi no asumafo ne asofudia omukra no efi asase so na tumi en ewo ho aso mo de bechiche ye de ama ebio en fedudu bebre etwa mu no erade se se osumi ebre bi etwa mu asofudia ni ba asase so na Joseph Smith ni Oliver Cowdery a John the Baptist ni asumafo Peter James ni John Sabre asori emma meme nyina enya asofude se atumi ene hom konkron ayedema asori menyina no obra ya bo omosu no echre etien temofi asori ahro won cheche edikan se chese se obeme abeme bi o wasro mbebo ebekase o eja yesu eja nenim Sabri ye fre emema ne ma se o mobedi asore ne nim no ma cheche enam en cheche ani to me e fi hom konkron ni etumi de ye ready epe ebinim wo ha mo nye yi ntum se ye nya nkom hye ene hom konkron ade che nanso so moten ase kra Eso moti asese yen yeti yagye atum. Erade ma Jesus Smith ama ahunam no church en se yen twen ho fiti coffee ene ensa ene tawa ho. Na church ene ama se be ye ho afi ne ama ebe ka ye ho. Na yi ne church ye memua. Wo mo edisa bo Jesus enya apomodin. Na no mo be twa mrika na mo mre no mo be hu ni be nya nim nim dia empo a ehinta wo eyi kire foforo mo erade kire se ye ni ye ho so se tumi a ye dia edema ankwa no ese ye bo ho ban je se obema ni oba oma ware so kru ni oye se ye se sa to me e dia my ehu et say ye twa obi moja ye tu moja egu so obi busa mrai so a no wan nu no ho obu mrai so a ahu no eye ade a hyehye man ye so ye nyina ahwe obi beka say ye fayen say ye ko ni ye benya e yi ni abrabo a efa pimsi ye besho ya hwe eyi efa obiara ho e ti se ye yi ye ho fi an so hwe bi ye ho ani je kese enhyehye a waya ma efa ebosua ho okru ani ne di ofie nim na ne ye eka no ho se omo ye bia ko Latter day ni abe muma ayo bia oshwe nebusunya na owo jedi oye eja a o jeni oba ni di oba ni jeni kru di na awofo mienu eche eche omo nkola awo hunhum Latter day saint for ya cheche yense ye be di ni kre ni ye di afo from swachon ma brabo Obedi ni ji ebo mu eware ye na mo wo ye ba edikan anadwo ayɛ wo akɔla no ɛyɛ awo a ne mu wɔ den na mokɔ hwehwɛ dɔkta bi sɛ ɔmmɛboa o berɛ awo yi ho yɛ den mame wɔ mu hu dɔkta bi berɛ a ɔpɛ sɛ ɔboa mo ɔboa sɛ akɔlaɛ yɛbɛwo no na ɛsane ɛto wɔ mo yi na afirim akyiri no abaayewa yi ewuiɛ ɛfi nneɛma a ɛka no ɛne nea dɔkta no boa no fa ho na ɔwura yi anidaso ɛyɛ basaa na ɛbere twa mu no na ɔnim sɛ ɔni biribiara na ne bo ne befuiɛ ɛnɛ yi anka ɔpɛ sɛ ɔde dɔkta no bɛkɔ court agye sika anadwo bi akwadaa bi abaayewa bi ba ɛba sɛ agya pɛ sɛ ɔba ne wo bɛkasa na state president yi ɛka sɛ onua john mmɛnka ɛyi ho asɛm biara nea wobɛyɛ biara ntumi mfa oyere ma na nea wobɛyɛ biara no bɛma mu ayɛ den ama wo nti john onua john gyama ne nka ɛyi ne adamfoɔ yi nea waka adɛn nti na ɔnya amɛnkɔ a womayɛ biribi ma ne yere wo na ɔhu sɛ ɛte sɛ ɔtie nea akyerɛ no na stake president akyerɛ no nti ɔbɛgya ama no aka ɔka sɛ na meyɛ ɔbarima a memfi akɔ anim ansa na menya ntease ɛfa dɔkta yi a ɔni sika na ɔfi biaa kɔ biaa ɔni nnuro ahene biaa na hospital ɛmɛn no na ɔbɔ mmɔden sɛ ɔbɛboa agye nkwa obi nkwa saa berɛ yi na nnipa nkwa gyina ɛsɛn hɔ a wɔantumi saa berɛ yi menya ntease anka mɛsɛ m'abrabɔ ne afoforɔ abrabɔ sɛ anka mɛdi dwuma a ɛte sɛ mede mmerɛ bebree meda nyankopɔn sɛ yɛwɔ asɔfompanyinfoɔ a ɔmo asɔfompanyin a ɔmaa me afotuo sɛ menya ayima ne nka asɔre mu bebree ɛboafo bebree bi ɛboafo sɛ asɔfompanyinfoɔ bi aka biribi a nomayɛ biribi na ɔmotwe ɔmo ho ɛfi ɔmo ntwe mo ho ɛmfi saa nneɛma yi ɔmo dwene ne afoforɔ ayɛ tia mo na ɔmo agyae asɔre sɛ obi wɔ hɔ a biribi abɔ ne dua abɔ no na ɔfa dua yi de hwe ne tiri mu ɛyɛ nkwasiasɛm kɔ a ɛyɛ awerɛhɔ sɛ obi de nneɛma sɛ na ɔno ankasa ne ho sɛ woanya abufo anaa obi afom wo a fakyɛ na gyama ne nka moma nhoma no kyerɛn sɛ obi ayɛ mfomso bi ɛnte sɛ yɛbu a foforɔ afɔ sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛte yɛn ho wɔ yesu kristo atɛnmu no anim latter day saint ɛyɛ obi a usa biara no a yɛyɛ ɔpepem dunan no ɔpepepem dunan ɛyi yɛ mfiase ma yɛ yɛakyerɛ sɛ yɛn wɔ wiase nanso yɛmfi wiase yɛmfa wiase nyɛ mmɔyɛ bo yɛakyerɛn sɛ ɛnte sɛ yɛdi nturo anaa sɛ yɛfa ne ɛnyɛ yɛn deɛ ɛnte sɛ yɛfa nsɛmfo sɛ mɛyɛma yɛn ani gye na ɛnte sɛ yɛsuro abrabɔ sɛ wɔn a wɔn di awerɛhɔ yɛne wɔn bɛdi awerɛhɔ na yɛaboa afoforɔ na yɛgyina hɔ ayɛ adansidie ama nyankopɔn bea biara so obi hwehwɛ asɔre a ɛhwehwɛ nneɛma ketewa bi a ɛnyɛ asɔre yi ɛnyɛ ade ketewa sɛ ɔbɛyɛ latter day saint na akyire no ɛyi ne nokware kwan sɛ yɛbɛte nneɛma ako ho yɛbɛte asasewosoɔ nanso ɛtumi bi ne wɔbɛtumi ama asɔre adwumadiɛ akyi yɛn nyinaa bɛtumi anya Home Conqueror a ɛbɛma yɛn nanso onipa bɛtumi ato ne nsa afa Missouri asufra no so nanso nyankopon ensa efisru no ane ekata na so so se adesue bi da wo so a ma enko je moma ne enko ya nyabo asito na no ho fi wo bone ho na hom konkron be kan so na wa ma adan sidi ewo na abo ho ban na hwe wo ne wo de eyi yefra yefra so beba ne nchen wo sasori mu aye Yesu Kristo asori wo ho ma achire ma ahotwefo aye no kra asori ekro e wo USA mu no ene ne ehu Nyankopon enhyehyɛ kɛse ɔde ma US. Eyi na medi ho adanse wɔ Yesu Kristo din mu. Amen.
My beloved,
you are nom dofunum. Ye damase, se mo etayechi. Sempo mo emma monsanso etayechi, na mudi jumasron com, ewa mufi, a sorry mo ene momantemu. Ye aye de se ye bewa muntem, na ye hu mabusunya ene madofum. Bebia muti bianum, ye hu se mo bom hu modern, se de beya asasi baby papa. Yeso eta mochi ye domo. Seni ye mubo mpaye maye no. Saansu na yeso ye bo mpaye emamu. Ye humu se, eya mushia, muni ewa mabusu ya mu, na mwashe nshia mu yase. Na nsen, awofu binum emaneme, infonyini bi, a efa, omu abofra na uunyini, anase oswa yi. Na otie nshia mu yibu bi. Na efe uhuse onim nipakura na okasa no. Na nijie na opese oben TV no. Na efe ninyu ya ba penyi no. Etam nisi ni konzo edene ben TV no. Monshe mfonyini no. Mfonyini me ena mi wum. Na enkola no so no eye me so me nananom na enche bia no saa abofra ketoy obenyina beye openyi wasorim obeware wasorim obeye asempakanfo obeye ekunu obetime ho saa abofra se dako ono ewo ono anema na oye obi ekunu empo dako nso obesie ne nananom na obehu se owuo eka abrabo eho eno krese ye bobra se de be aye bewu ena ye wu so se de be bobra biem se ye hwe dan kwan mu a ewu a eba ntem eye obi a owu ebra wanboabo no ho se obehia nyankopon se ye di for se no ye dwene nyankopon ma nyina eho na die nyankopon ewo ema ne ma nyina no achechirefo awofo ebusua ene enamfofo ene bema no abem eno enti no yen ye gidie sesie mu ebeboa ye yasefo num dich ejidie dachi ye nyina befa ewiase a emu eye dene yie obunsam ene na ne hokanfo ebekoso ejina yakwem ombekoso abo omhu moden sene ebeya ombetwen akọ oseyimu sene omu ewo oseyimu yare ohaw nkwanhyia ene ahokyerɛ ebekɔ so awɔ yɛntɛm yeti ebra asase wosuo nsuo yiri ntokwa ene ahokyere ewo ho yie ebusua no ewo ehokyere wo mu awaregyaye ekoso ye wonoma bebrea eha ya dwen nemom eni kwan se ye bohu na yeto ye jidie egu ewo se ye yiri ye ho na ye kye den na nya jidie ewo nyankopon emu momi ensha asie emfri ye mofra ho awofo ewo se ye kai se ye wo asudie se ye behye omo jidie mu ma omo hu ye jidie nse ma omo hu wo jidie ebra wo ahokye mu ma omo hu se jidie ewo nyankopon ene ndoba Yesu Kristo ho ehia che omo se omo nyina eye nyankopon ba ono abo omo ewo nsesuo na ode tumi sronko ahye omo nsem che omo se omo nyina ewo nsohwe a omo befem se de be ya omo jidie no emu beto kire omu nkwagye nhyehye ya nyankopon aye amaye kire omu se obra aye femu eye nsohwe bre se ne be ya yebe hu se yebe di nyankopon mra nyina so kire omu se ewo se omu di nyankopon mra nyina so na omu yesa omu benya enijie ewo abrahimu bo omu kokose omu beshia manfo a omu bekase omu yiyi emrani mu na omu ndiso na ebidie enikwanse omu diso sa subeni mefreno kwesi amankwa Kristo sum ede yebe ko oseye mu seye bo yedi sa ansemi bisoa ewo se yenya jidie ewo nyankopon mu na yidi ne mra nyina eso na se yedi nyankopon mra so a obeshirae na wayiye efri ohaw eni enkoa sumu obemayen nimdie bebre sempo se yedi word of wisdom so a ye hu se ono no oyiye free enkoasom ewo noma bi ho na fe obie ya adwen ena osan so emaye adwene ene nimdie che omu se nyankopon emra no se yedi so a ye nya banbo sronko ewo honhom mu ene honam mu na fe kai se nyankopon abofuo ewo ho brebia se de be a ombe boae nyankopon ahye ye bo sronko se ono bedi ye nimkan obewo ye nifa ene ye bonkom so na ne honhom ebo ye yakoma mu na efe ombe maye so we ye bo hye sronko se ye di nensem so a ono eni na bofuo no ebeka ye ho aboaye empire bo edma ye jidie no mu ekosoro se ye bompaye efri akomo mu a nyankopon etie munkai empire nkomsheni Joseph Smith eboye bra na owo efiase ewo liberty nyankopon etie empire bo yi osisan enkomshen ni no adwene okache ne se me babema kai se ni ufemu yi no ebe ma o ni esuade ne mom ebe ye ama wankasa so se ye bo empire efri ya koma mu a ya dwen en kan ye se obeti anase ontie efri se wa she ye bo e wo trosem no e wo doctrine and covenant section 98 se mumpae bo ewura ejano asum ena wa kro ewo ne nsemu na wa hyemu bo se ode makoma so ade be mamu nti wa hyemu bo ewo kwan bia so se obedi so na bibia mu no a mo fa ho che no ebe ni nyina be ba be ye ye amamu na ebe ma ne din so ahye munyam nyakopon ayi ensembebia waka srebia ye betimi agine di na ye hu se obeye anase obetie ye mpaebo enuanom mumeyen gine ndi na nyakopon ebetie ye mpaebo na ye gidie so emu ebekosro srebia ye betimi enya gidie wo nyakopon mu no e wo se ye tua ntutu so dudu e hu hie ye edi kan ntutu so dudu hia gidie se ye koso tua ntutu so dudu na ye bi hu se e ye ade esronko nyakopon de amaye na fe ntutu so dudu e ye nyakopon mra wo wo dadaada wo hye ye bo se obebie esro himem na wato enhyira egu ye so a ye ni edan po a ye de betum anya nonko a na wasan ka so se obeman and to so do de ma edin aka ononun krofo ho na waboye ho ban adinti ne hia gidie e wose ye hu se enna edik enim no edne ebekoso ye din se ye beye nyakopon ema ye nyina befa nso hwemu se ne ye Paul e kan ko se ne na itwa to no omo a omo sum nyakopon yie no omo ho be kire wo omo yie na sa ahochie yi no ebetimi aseye anase ebetimi ahye yen kran na ya bobra senye e wo se ye bo e kon a ye fa so e fa ahochie mu no eno ebe boa ye gidie aho odin be ba ebra ye be kai se nyakopon kan ye ho na ye bobra se no no peno nyakopon aka ese ye ma eni ye nananom ebe ye nkofo a obekoso edi ye nyade na omo eno ode mai se de be ye betimi aba asase so se de be ya omo so besum no na omo ye nkofo se ye koso edi nyakopon mra so wa nyakopon ebe shirayen na yesu ye ye ehan eni enkwagye ama ono so ne nkrofo enshira bebre ewo homaye enam sofudie tumi kesia ewo asase so a eye Melchizedek priest no na sa enshiray ebe timi asesa enoma ewo ya brabo mu ewo ya riemu ana se hon konkron no ya warie mu no eni enoma ewo ya daachi mu no hon sofodie tumi no ebetimi ehyrayen ekwan strong konso na onyankopon aka se ono no ebedi nensem so na obetina sa ehyrayi eso na ehyrayi a ewo ho a eso yi paa no esi ewo nyakopon fie a eye temples no se ye di boshe ya ye she no ewo ho no nyakopon ebe hyrae so ne nya dan kwa na ye ne ye benye free mu no ebe ye asase so nhyira eni nkwagye da bia ye nananom so ebe nya nhyira ne bi na nyakopon ebe kan ye ho ewo ntokwa a ye ku asase so nyakopon aka se obe ku omo a omo eko atiaye no ne omo beko na ne oka biem so ne se ono ebeko ye ntokwa amaye na ye mofranom ntokwa nso obeko ama omo ene yasefo nyina ye nkom shenyini President Monson aka sa edi adanse afanom yo oka se mi di adanse e chiremu se boshe e de amaye no eso ebi ye aho chire ebeba nsio yi to ebeye kese nemum ye nimdie ene odo aye wo e wo nyankopon mu no ebe sheye ebe maye are chichie na efe asheye den na amaye enijie seye koso edi ne mranso a president monson koso ka se enua dofo num mamu mbohu mu mamu ninjie na daachi no emu eye senye yejidie no eye menso mede madansi die eka die president monson eka ye media dance say nyankopon eye yeja yesu any christo no na sorry ya san dia basa siso ne kre no ene ne opese ye no ebe maye edi ehunsunkunim ne nya gidie medi adanse e fa nsemu e wo yesu christo dim amen.
Choir and the congregation will now join in singing. Press
forward and sing. Choir, at the conclusion of the singing, Elder Richard. So, move at the riches. On to be my on each other, Cecil, all Samuel, all Kedus on a home, Abacas on which you know, Elder Dallin H. Oaks, our Dumian on so Abacasa.
This is the 181st Annual General Conference.
Jesus Christ, I'm sorry, I'm in Chimangote for.
Early on in my service,
as you know, the great attraction to the people who are in the world. I was in the world. If I church as a bushian so beho that betting as a damn queen anymore. For more, if I say, in ye, we understand, yeah, dear, dear, more, young couple, I should say, home, so no. ntiasia ebenya efa se nyakopon chiamo se ye was right ebusunya ni asiasia ebusunya mu di for pon so a chen se nyakopon no ara no ye ja was ru no se ye nhwehwe nyame se be ye benhunu esen se enanimonia tie na enso ye be ni panyina no efri se ye enso ye ye ne ma Say Yankopon, my mere doyen, so I say, who wins so I did, even who says, I did a demon power, yes, because I'm changed him. Sansa, your more friends will board the rules, so I'll turn you more. Yeah, I am a me and Yankopon Banua. So kind, and some of you, women. Me and Yankopon, but not me, I'll bass, I see so. Or mammy, fear any, I will for our old domain now, so why, yeah. Would you mean him or tenement now or coming home? No, boy, I'm saying, me and Yankopon crying. Or chairman, many men, many men, many men, and some men, and young people, and beyond. Say, Behun, sir, you are a straw, him, a more edger. No, I a born so man, my tea, a bushing was as he saw a sea pounds. You see, doctor and Cameron Moon, sir, a bushing, see, idea, and chair a demon pound, so a war, and young couple on church demo. Now, sir, bushing, she say, a kind of horse, I see you soon, so a bacon home was wrong, him, ammo. And the Bayan said, Strong Quan said, Benyan, Munya, Baby, and Sobeka home. See, a tear, sir, a bushian near you, yeah, and so I boy me a tin, Yanko Ponchish, Dahoma, Nemaho. Or Bonsam, so dear. A person, a bribia, say, Maya, or best say, Yanko Ponchish, you know. Now, a bomber, dear, sir, or best say, Yanko Ponchish, you know. And into a name, and then only. Or near Kunto Quatna, or Perso ABBA, so best say a bushia. I could yam being so, or didn't near Kunto Quatna to say, a yamun, you know, a Pesamuncumia, any in your mind, Sam. Then so Yanija, any in your mind, so no, and yet I did be our Monsam Percorao. On him, sir, Saphobia, a demo, a war, Yancopon Shamon, so no, and since, sir, Yancopon man and my Ebenyanija. Ewa wari mu a enko koso dan nyina nso enanso onyankopon obonsam ti ase se enije e wasa ase so obusu mu nso no waye bribia se obesai emusua odifo aman so e chen se onyankopon chiche ya da aman man nso o friend se o yen chiche ya de enije ba aso mfenim fo di kan so ene asoma fo du mi nso a yedi ontum se adi hunu fo ne adifo nso aka se mi a chiren Efa abusia ani abusia braba ho kan se onyankopon na ode e ohyehye abusia awore ya da ho ma ma ne memo nsu ya de ehia pa wo onyankopon hyehye mu ese ehia se be wo mofra wo mra awore ne agane ma awore ne ode wo wapem nsu nsu ani be wo nkora ajidi e wo abusia nsu no beba ye kom efie mu se ye kire Jesus Christ on kire se en kire kire wo efie ha Sir, Nija, I'm a Casafa Horn, son. Ah, and check crown, so I saw a penny phone, so I can't be on the son. Ah, a idea, yes, you're back on your home, or your bush, you know. You've been brave, or your brave, almost here, be more dear, say, you bear a fear, yes, Christian church, Timo. My name is Sister Main, son, Ebusia, Sadia, or Mra, Yashaya, warriors, you know. And fitting as you know, it did the assortment penny for a catcher, you know, I say. And so you find your man's bomb, never yet, family evening, now to be an assay, but your consonant, your country and crunk near bomb pile. Not any idea, a miracle. Now, so a miracle chum be brilliant, you know, say she shouldn't be a shamu and a demo, or your bush, you know. Your bush, you know, say. Same post say, your man and kind say, and near your family evening. I will now change one. The Bussian said, Empono or Beckham said, Nicrinum, your family evening. The Bussian said, So, of course, cool, and I said, Nothing, you're a feast, your country, and Concron, and I said, Your Bompire. Nicrinum's no on Beckham said, Your country, and Concron, and your Bompire, so. Minion, man, minion, man. To me, a kiss, you're near a bind, a near bind, share, kiss your pa, demo. Amaya se ye chre anase ye yankopon cheche ye bushi mu a yesua ne ye chre ne ye de yankopon cheche nso aka ya brabom nso no eboyen emye ye enhyehye nyeme wo fie mu a be mu amen yankopon hon konkron nso abeka ye hon se ebe ye sa hyehye nso e wo ye fie mu a ebeboyen amaye tumi agi nima boni ya kwa suwa wiasi yinso. Nebe mwa ya meyete nipanso edo ato yenimu. Diye hiyan ni se ebeye nyakupo shishe wifiyo mwono so ya diya ose adofu obeye. Awufu ojuma se meya obechere woma onam oduo so obechere woma nyakupo anjere. Awufu nyakupo mbebu waten efa senia woye se ojuma ya wafiyo mwono. Awufu ina wachere woma wadi ansem ene mfato hono chere woma. Asembia nipa friend CC Miller anso kaya anso no. Eboa ma ya tia siye se, eboa ma yungu se, awofu wansu, shusu yansu hiya paano. Na ayo jwane, na enye ejwane ma, ena oyiraye, senya Yesu Kristo kaa yeno. Ojwane ya wanyini nsu na oyare yeno. Wachini yungu free, eduye kono kono hono sinu. Nansu, ade inti na yasheshe ojwane, na ebo mpaye se ebe hunu. E free se, so nyore nyare ya, ena ya di bonin paano. Sense a nyaman su di wanna chi. O nyan su medi a nyami our nyin search in munim se a baby obekobiano. Se a nyanus nyaman so a yra and chekra na a nyaman so bedu one chi. And so with the sheep we earnestly and instantly a bonpire for a nyankupon se so above shirt a nyaman so. A sense and say, O janus a yra. What a terrible cost. A nyaman so a bot cat kess yet pa be so. Se awofo a wodi omanu anyim adu onkobo emu so no ye hu sasem free from konkrum so nokreni awofo a owozan wa one share ne ma se obeti nyankopon church aso so benya akoma sesa gidi o Yesu Kristo mu na bebo wonsu na ode so hu konkrum ma wonse ode nsa begun tin so no sa aboni nso beda awofo ntin so. Any mean to me kind of point important fact near here said our phone so edit by radiant share or fear more and Quran so he answer about more the answer or bubble and say many over to fear Yakupon share and Subacomo. Woman can't ascend back who means so about Frabia and Freno well, I'll yamen and a building fear and watch it and so kind. I like to write Mepe upon Coso Tina na. Na me san pese mene me papa kochi mantri ni aponko. Nhumansu wo nwabu obibri a wapambo mu ama ayadin. Sa humayi ya odo a humayi ya bakumi peisu ya ena hulien enimu. Na yansu se fa sa humayi bibri kambo mua ebe ma tumi beye mumpa. Abusunya te se humayi ya kambo mu nusunu. Se nipa bako pe ene wabusunya mua waye bibi ya bia anso ya. Abusiano ain't me yet then celebre abobo on ya bako bako. Minim says me ya dear yeah. I may boy my busian. Nasa mini minya baketwa isabel dia gra and I am mammy energy. Some mammy per se or ebi bea meet me abo and celebre ya mini minya ketwa jew be dia gro. Meet me abo my busian said Miss Messi me demo. Na maye bibia meye ewa anipa mu. Asa ansa menia meye penye mu ntino ewa busu yomu sino. Hiya asa meye sinyopa sebe ya minyo anke tuwa nsoro ebe di meche se medin nyanko ponche eche eso. Meni msa enkora anso ebe timi abuwa ama wabusu yomu yedin eche se ahoma ahwadi mu. Se imu bia anso ebo mwa sebe ya niye ya abusu yomu benya enije na aba yedin. Sa awofo nso ate abusuye su na tenen no kure no ache ne ma nyankopon chere Yesu Kristo chere ya wa semone nso nsiapa ho a na asa nkora nso so edi onya wawofo achi na odi on chere so a yenye ebe hunu se wonyi na nso betima ya fie Yesu Kristo chere timono minu ya mani minu ya mema mo Yesu Kristo sorry a wo ma tie ahote fu mo no ya tie ase se. Na yejidi se in the eternal nature se abusia ya dia enye wiye da this understanding santia se eni gidie a yenyansoro ehia sabe shayen den abemo abebo ama ye bibia wo ye betumi ayese meye a ebefa Yesu Kristo in church ye wo ye fimo medimo da se se ebo modne se ye be we nyanso a ebe timi aye adwuma senior ena modoso be adwuma senior Yesu Kristo ebeye wa asase yi so no na mpo no so no wenti no ye mfie ati mu no so ne kure ni ebetimi abaye te se asra hima mu a ewa asase yi so ewo Yesu Kristo din mu amen.
One of the great blessings of my life.
Sure, do I mean ya? Or my brother, when he's a brother, mean ya? Say a memoir, a bammy. I consider these associations. A son, and for fair idea, abuami, my brother. They also are much of the basis. And so, any church, I need a swear, me war, or you are simony, I'm sorry. Well, brother, me know a munyanka town, then me who said, oh, when ya. I never who I dear mom or Mujidiemo. Well, Brad never be a dancer, Nansu, and some with some will be sunny air back home. Eh, and near my am fat and colana as I'm paying for home. A binimo, I want my car, sorry, more affinity. And I say, binimo, my bar, sorry, more for fro. One more time will say, eh, near. Omo bisa omo akume mu ena mse ehu hianti ehu hian se ye nyina ye be twen adwura akọ ye ngidi ene ye dance de ho lara de saint emo efo bisa ehwe ye dance de ewo Yesu Kristo mu ayenya enam eyichire ayenya wo hum konkronum wo bra ye hwehwe eyi no no nema bebre efi ensembusa ho. Here na jiso nya adanse die kwan benso na onipa enya yichre kwan benso na yefa so nya adanse die na sesa yenya adanse die ye na ekoso na se ebre kro bi pe eyi ade ye bi se na kwan ye befa so de enya adanse die o Yesu Kristo mo aye ade eda ho pefe a obiara ebetumi enya. Mami, insem bisei ano ema mo ni ehu etimo po a ewo eyimu ema me nanfufu yi adanse de ho ayedem ebinum edi adanse abo afofra omo so ni ema mo ayedem ema om ni edikan ya na de so nya adanse de obiara obetimi etu aho ka anaso obetie encheche. Any ain't in Yanko Point, any trevias in United States, one more bit ain't he? A fundamental reason for the rest of the world. Effa send ye de as in some by USBU, and so be a beckon Yanko Point, Sam, said Jedi Ebercosu as I say so. Near Tosumia, no quam ben sooner, nipper benya ye tre, and in Nifapima, Oberfaso de Nyasa, I de. Eho in some way a pefe. Mama Homano, etche, say ye jit, sir, nyamaya. So mocking kind, what ye, no white dream you in some pain, be sir. A jaw was through what Yesu Kristo dum, sir, nyama walking kind, and I was seeing a yen no cry. Sir, what bo home pie? Na what si wobo, sir, ube bo home pie? Na sir, wuna makuma pomu ye, yeah. Now, what did you, Yesu Kristo, ma? Or better, you who had the actual, what home conquering a two minimum? Then I'm home conquering two minimum, who be who no quarry a fading now. Then test me and say, so be yes, and today, fat near my air corso. I then say, dear, as I said, I dear, I dear, na any near money in nearby, and yet no passe ye be didn't sue beguso. And no more. And a beboy say, say, you may, and my shriek, ye are dancing, dear. And I see a bunyan copo mra soa, a to me, my home, no, a fee and chain. Now, am I to me, po, a tree, a home fee, a dancing, dear, and ya. My mincher, and quiet, ye be to me, I bought me, merry moon, one name, and now for ye. Sanny, am I name, so say, I dear, I a boy, bra bacon. And ya, dear, to say, my yen, you know. Emma Yadrin. Well, bra, ye bre, and I say, I watch near my moya de me. You bet me, I'm a near my idea at two ya brabon. Yen and Yanko Poma, only me. odoye no pese ye ye di nkunim ne ye ba ni nche ade se ye tumi nyagide woni domu anye se ye be je yakasa yen enko ne tosume ne se ye ye chusu se ye akoma besesa se ne ye cheche nhuma anye se beba suba ko ne mom ade se ye bu ansem bebre ano I say yes, near Bohompa, near Tosumi, and say, Ye who say, you are see, and say, ye best way I share. Now am I any effi and social ni abrabo I befum. Ye into me, say, ye acquire, see, abiso, near Tosuna, and see, near JD or near ma, ye JD, send a brimu ye dear, ever boy, near Tosum inum, send a my train, say, ever bo ye. Ya dance die ya ne eba nka kra kra se ye nya gedi ne nya ni daso wo enchecha ya de amayen ne toso nsia se ebe kire afoforo ano boye adanse die se ya de aduane ma obi a ye nya bi nanso se ya de adanse die ma won eboa wo bo ma baso ene ne toso son ye nya ne ebeti se ye ada biara ye mpae bo a huma a chronic so I say a be kwa sorry temple a ko any home teaching any I said the ahura ye dia mayen e boyen ho ye honhom si e jet sa a shede so a e ma ye ne toso an watwe I just say ye boye ho ya ye ye niamma bi anasa fofra ye baby a ama yehwe ne yen ye se de yete anase ye dance de afofro ne ma wo ye en ti se e ha ye wo ye dance de ne toso nkron se ye tumi ye bibi anase ye hwere bibi a ti se ye bon ye homoden ni ye sesa ne toso edu no ase ye hu se Yesu Kristo e wo sore ne e bo aye abrabo wo bra ye ye gitume e yimu no ade nyina etutu ye empo se ye ye bre wo niamma bi hu anase niamma bi wo ho a e hwe wo ye abrabo me e mani je wo adansu dia me nan fufu onkolai enim se me ben oma e mama nkrashe me wo ade e jedie wo ne omo ye ene ne omo ye ma ora na omo som no nipa bebre ye ni amapa enam se omo adanse de enam se ni ye no kwa yensu ye nya adanse de e won ye ye Jesus Yesu ka se me sempa anya me de na na ofre me na ne onipa bia be ye so nipa ye anaso bisa a so odomia de memra ne so bia nifa ne momo e chere yi omo ka se ye nim ne ye niamma nyina na menim se mejo wosro ete ase no dome menim se ne ba sronko Yesu Kristo ani age nkwa a odi asore a ni dinda so menim se Joseph Smith ehuni oka se ohu ye ne nia wa cheche wo ya brezu menim se apostle ni enkomchefo ani Thomas Munson ekra asofo de tumi aye hia a omode bo nyankopon dwumede wasese so so wo bra wonim se obetumi de wani ato adanse dia wo beti efe conference yase me de ye hu adanse wo Yesu Kristo de mu amen.
I've chosen
Makasa Afa hia say ope ho me woni da so si nya be hwehwe yakumam na ehu ade a ye pa say ye ene anema esumbu mai sa ade opepe echre ade a esumbu mai na no na chire na ye be ye na nema ye pese ye nso chire anamatu ayetu na sa opepa ye pese ye besi sa ene ebe sisan na ama ye hu ne ba be Nedikan me ba be kasafi enema efa ye nyina ehu ye nyina ye atiasifuo yi ye ohunamu enema bi e pese ye enema bi e pese ye kondo e pese ye no e kire ade a abrabo a ye bo enema miensa ene be kire ekwan a ibetimi afa ebu sa opeisu na ya ye bibi ehu hia ye nedikan aduane ye nyina ye wo ohia ahia se yebedidi nanso bibiri wo hot map pa ye pest se yebeye fasting tino anasa komchire no etimi maye ebu efa opa ye pese yedidi nso ne etusu mienu eye bebe aye dam bra na madi mfie du mienu no na me pese mi bu opa me pese mi da bebe panti no ye ko enwura mu ese ye kwa kwa koda hol mu se ye yes scout for Nana meka bebre ho a yeko nwura mu ko hwe enua na ye de kope bibi ebenya e de aye dan ne etusu miensa ye ena sa adia opepe yetimi ebufaso ewo bra ye hu bibi ehu hia pa bra na me ye osrani ewo Utah National Guard misu asade we efri tokakuni peni pa bi bra na Korea War no ekoso ewo Ridgefield National Guard and asrafo on ye fronts on mesin ko Korea na sa eku na Captain Ray Cos ena na one momo en nipa aduanan ena na form sa eku na bra ye mo ahoma ebi nso beka en ho no ye de on ko Korea na onko hu entokwa a ni edin ye na entokwa ba ko bi na e wo se onu epam atamfo asrafo bebre ebi a etimi sai ebi mu asrafo bebre ano osipa na wenzo den efa enna ho anaso pa etimi edebu enna e pese yeda ho anaju ba ko bi bra na atamfo no ababe Jejina ekwan ho anaso nwa ben ba bi ana asrafo ewen captain no e de ehon mu anomatrofo enna ahomatrofo no e man asojafo no se obi amfre na anaju bia se edon no bo anaju nyina onwo frɛ no na e ma captain no etra ho awana ba eno so ebo anu mane ehu edi na juma na me biza se e den na utimi ye na asem o kan no e kire me ehu ehu hiase etimi edi ebu ade ebisu na me o ka se me nim se se me befie na mbeshia sa mranti e ma memo e wo kwan mu anase kro mu a na me mpese me hia o mu bi a ne ba entimi a mefie efris ade ba ko bi a na wo se me ya mentimi anye enhweso kɛseɛ a ɛkyerɛ sɛ yɛtumi nya biribi a ɛho hia me yɛde bu ɔpɛ bi so hwɛ a ɛhwɛ sɛ ɛyɛ ade kɛseɛ sɛ yɛn nyinaa bɛnsua afiri mu sɛ yɛyɛ awofoɔ asɔre mpanimfoɔ anaasɛ akyerɛkyerɛfoɔ na mawie saa asɛm ɛi anɔpa Adia chin Captain Cos and nin crofo no enso ekoto hye atamfo no so na onwofa asrafo no ahanwotwe edi onwo eba prison na Cos ye bona baso ewa kukuduro ena ne asrafo no so enya abodi kese bebre na senior Hellerman enkwala mpimienu no nyina ebe efie book of mormon e won chechere bebre a ehia se yetimi edi e ho so na enos bo empire bebre ni ya kachere ni se ne yede ne bone achen enos enya ope se obe hwehwe yi anenu amobenya na oka se me bo empire ebre e wo ma ho odi nyina na rade ni ka se me de wope ebe ma efri ena mujidi ehunti hwe enema miensa ehia ai eba yansa na ehira ne ba ope adjumaye ena jidie ama ekasafa jidie hunu oka se gidie emfra se agye se wunya ope se ubeji adi na ade encheche ba kubi esa ka ho ai wo se ema eno ne hu hia kese pa e wo bra lemanite ohimbi na missionary Aaron ene ne kokasa Aaron Eko kasa ohene bisa se meyeden ena men timie ya wo mefufuro nyankopon wo mefufuro na menya dan kwana Aaron ka chen se upe dia sa die dia na se obe sacrifice boni hu nyina na obe bro ohu ase achi nyankopon no afre no ogidie na wo ogidie se onsa beka no eno ena ubenya se ogidie anase ni daso na ohwehwen na ohene yesa na en parikasi emoka se mejai mebi boni na na mehu na menya enkwaje ene edi akire no na sa apepei ene tuhu hye ya no ohin wo ni mpaye no yetie ewa ngwasum o konseni amansu enya apepase obe su obekasa enuhu anaze boni sacha achire ni pani nyina no oba be hu se so onya se empepe ya oka se onyankopon ema enipa enam ade a onhwehwe so se ne ade ombeko wuom anaze ne ade obeko enkwam sanso na ene ade achire no onyankopon eka se obebu enipa nyina aten enam onwunwuman so ene onwo akumamu ape a onwope yen na mpase ya siesie hu se yebenya ya dankwa temu ni no se odi obehwe sa niema we so abu ya ten Joseph bebre eche ekasa fa ni ye jinja no se ni obehwe mi ntem no behu mi na mi paun da hwehwe niema ehu hia achede a ehu hia obi a obeyire ne ho ahwehwe no twon ho bra me ho na me sma twen me ho aben hwehwe me e wa ho din mu na wo be hu me bisa na wo be nya bom na ye bebi ama yes it says say ya ne ma ye pe ye na ye di ne hu hia edi kan no e fa dan kwa ho enya ade a emre ye nya ene ewiase mu ne ma be se nan ai ye ni ba ho se ejapade ene se ebeye titru ene ahomaso ne tumi e wo se ehwehwe sa ne me ben nanso ngwo se eno ebeye ade ehuhia yekese pa onwo pese onwo enya en ewiase mu ne ma no e de onho kwohye ohaw mu onwo ntie ne eka se menhwehwe ewiase mu ne ma ne ne me ehuhia ne onwo pese onwo hwe tumi ene titru ye onwo M CM free moro nine ho ah oka se osum enye to mean anase wiase anu nyamt ye bede ne enye to me anase opepa ehuhin se ubenya bibi anase haobia eto Aaron Rustin ah eto na ebo anu mani esuase ne ebenya opepa maybe na or nam efo bepo wo Southern Utah and now ebo kese bi etu na ebe so ninsa e kan ninsa ni fan she and then num echi na ontimi enyi ni ho frisa abo na e ka kakra se oba be gyai na waka se owu atome no e na onya ani ho ani so ade hu a abamu a odi mfie miansa dimrika na oba ani nche na oba na odi ninsa benkum e fa anu so na we onya asikire se ne daachi ba obenya no no e na oba ani ho nti na ma no ani da so se obetimi atena ase nti no onya akukuduro e na ye ade bi a e nwanwa nti obudumpe na mienu a ewo ne nsa na akohye ho nmu e na odisika a ehye no na yi mu etwa ne nsa nifa no efri ho no e na afi osenya akukuduro ni ahoden e nante kwansi enum na se hwe adwuma ne ahoden a ewo saa opepem se yenyi wo anidaso a ewo niema yebetimi ababa ya ye pepa any to me a ye bdi beye adien eso ekosru ye pa. Ye mu bebre ni on my ye benya sa or how bit se se. Ne mum ye nyina e wo wo e fide bebre e wo ya bra bo ma e betimi asie e kwa me akoye da enkwa fie. Se ya ye ni ye papa ne ne pese ye ye no emu odua e be kan a hye ye nkran ame etimi atwe ho afri ne ma bone a e wo ewiasim a esi e kwan se ye koso. E wo se ye kai se o pepa entimi enye bibi ehu anase empofri mu anase enche bia na emum na wo se fri akumam enwo so na eye da eti ho da na se sai na ehye ye dia ye behwehwe ade a te se Joseph Smith e kain a o ka se se ya ye bu ye di bone nyina e wo ya brabom emi ye refi ope bia ye pese ye de ye bone na no eye onipa bia abrabo senia Daniel Marx e kain o se se ye ka so bi e refi bibia opese ode ye bone a ye onwo anase onwo nko anenim se onwo e se onwo so mbejai bibia bone bi onwo ye bia se na be onbe hu nyankopon enu nti aden e was ade a obekoso na wa hwehwe no enu na ne be bia no beba abeye enu na obenya nso wodan kwam se na ehu ehia se ye bejai bone nyina no dan kwa ehia bebre e was ye hwehwe abrabo papa a ye betimi abeye dan kwa enipa ebi ni se e was what do bonny ankrofu aye nyina chon now hwehwe ebi mu eye esen wa wo de na wo bedo nyankopon ma nyina na se we edin a ene na chese ampa enye mre e ma ye mu bia na mo me frase ye se ye benya sa enye ma we a ne afre ye nyankopon odo en e fa nya ye dwen Book of Mormon, etchere ye se, ye mompa ye mme e jano, e wo ya brabom ni ya huo din e wo ye nkume mu nina. Sene be ya ne doba be she ye mu, a wo di akogu onwa onwa eno kremo onwa di ni ba Yesu Kristo e chino. Me wye e wo sa adye bakwa e wo se e ma ni meme nina. Onwa onwa ware, eni onwa onwa ware. Obia se e wo so nya pe. Partner, all ye Jumaso Benya, our rear at Tihoda, on one way, our rear or temple, no, on when ye be as on besum ye, on one won't worry, and so on when ya pesser on Benya temple, our rear, no when ye be as on bet me, Enya, and Kualani Mufra, moon worry, moon ya a dear a mammo drinks a papa nansu Enya, I say our rear Nesam Benya and Kuala. Emema a monware monhwe senia mami bi etroy osre se osi ema a onhuti ewo nyankopon asori mu ehwehwe ahokafo nanso mema na asenia onwo ni efra na onhwe onwuru afise oso onwo na oso onwo ekọ ni mu ekọhwe ema no na onwo ni ombefa namfo na onwo be She apam se onwo ni ombe ware wa sori onye erade ni fie na okan wie se emema bebre wo asori mu a onwe ni jison ni ema beko abonten akwa ji onwe ni nanso no onwo ni opepa bia se onbe kan ho asi wo se onwo ni oba betna si na me ojide se me ka se nu emema bi nso e wo ha onpe so me ka se ema ba bi nso wo ho ma onwo nso Some young women a map babin so onwon so e pese onwo ba be ware no e wo e chichichi na edituo e wo neema o pese onwo koye adwuma na onwunya ewiase neema e ma ni meme nyina o se munya pepa se mu benya dan kwa mo mien kai se o pepa ene che ade a ehu hia se ye be ye na sa neema ye ye no enso na be me enye ni ebe ye wo wiase mu nemum no ade aye ye ene ade aye pese ye no ena ebe me aye be ye bibi se ba be ye adamfo pa anase ọchịchị ni papa anaso bi obetime nya dankwa me dia danse se Jesus Kristo a ne dọ ene ne nchirechire ene ne mpata a opata ema weye ye me bọ mpa yes ye nyina benya papa opepa abeye te se ọnu se na ebe adachi e ba abeye te se ọnu ni akọ ne hon makonya enije ni ewe wo Jesus Kristo di amen. Medamase enuanom ye kai enuanom mema se general priest meeting ebeba so ewo 6 p.m. eye asori dan we mu na nationwide tabernacle choir no ebefrasi ochan anopa nonkron ne fa akosi nondu eye mountain daylight time na Sunday morning session ewo conference ebeto aso ye di enase ema BYU Idaho kwai ne wo enyum de de da onwo e de aman e wie eni onwo onwa kasa chire e wo conference hey Elder M Russell Ballard a o ka du mi nu hun ono obekasa etwato Elder Ballard e wie kwai no ebeto yenyum eto so etwato let Zion in her beauty rise.
Brothers and sisters, who are visiting Salt Lake, Salt Lake, I'm saying, when you pray, I share a duhamni of Rosio and Shreya, our Temple Square. Of a so so the Nyama B. Bray, a kay, a hand in qua, and qua, any wusoria, your ready Jesus Christo de mine. Na ade nyina edi adanse fa no ho wosa ebrea ye woni da so na ye hu ni amafefe ewiase atete na abrabo ate se adisua adwumaye se ye tete nkola asore nwumaye ani ewiase nsem ahro ani ayari ani esani etuyen ebufa yeso a kwame tun ebe yi ehun afi USA ensem ani ensem shea ni amayenya ani je ni asumdwe ebre bebre wo ha ye te se odwede ni ofi Boston a 1849 ye ka ne ho asem se oti California sikako ehun sem na otoni ne ho ne o menyina so obeko California ensu asubontenu mu ana wati se so okọ na okohwehwe obetumi asisa sika akwa ontumi ensua ebre nyina okojira nsum na ordinary pampa she nsunum no amaso nanso wenya bibi emfem eche emoba nko ana onya e wobra ne nida so nyina asa no oh eche no obeme obi ana wafa se jumedim no eba se wenya amoba bebre. No, I say gold, and I scar could be any hat, me coffee. Now, a bear man, why this edge you might gold, who an escar could you more share? Yeah, well, gold, do I? Sicaco, I answer, and I'm quite a befast right here. Or they mobbing me a new bomb. Now, a mooboy, say, or shema, or who says scarco, ewa, a mobayimo, and not a viana airbushes, airbus. Bra ohun se ebo obema ne asin obi sense mehwehwe sika ko a ti se na wo no anye emoba egu na obema why this ejumai exchange se ohwe se obi hu sika ko akese eye no wa se ne ewo obema aye niaman kitin kitin sika kon kitin kitin tse se se wo hwehwe sika kwa kese na wo hwehwe se enkitin kitin e ho hia no na etse wo sesa ense wo nya brɛ edese se enkitu ei ano na edi sika brɛ me sa enchechee eche na ama eche ne ba helma se and nema kitwe mu ana nam na onya nshira akese na akwan kitwe bi mu nyankopon ade enkwaje ebre akra ahro enuaru mama ni mama Yesu Kristo nsempane eyetia wabi akwan bi etere bi ayeye ne beja ade se yabo ye humbo mo den se yabe ma yabrabo ayetia wana ehu enye Enye dinende maye yemfa yeni ehun hyane a ehun hia ne ama ehun hia ewo Troy what are the flex of ne ne eya ati se ewo ye over the course of our lifetime will reward ya brabo mu ati se hia aye chire ebeye nhira amaye the precious gift of it ne ye ad ade chekese a eye da nkwa menim se kwan a ade se ebetumi afa so ebetumi efa Yesu Kristo ensempa no ho se yegi sa chei etumu na ema ema ye aya abrabo fapima ebebo an na te ye ho se ne be ya ebetena agya no anim ye nyankopon anim bio Yesu etre eyi wobra obu a wa farasi ebisen se ora eden ni emrakase ehu hia ase se obeda obedo erade onyankopon ne wakoma ne waho odin nyina eyi ni edi eyi ni emrakase edikan ne toso ete se eyi se obedo obedo afoforo se ohu Se ya do nyankopon ni Yesu Kristo ni akoma nyina ani ebetumi edisa doyi akye afoforo enam enyama yebeye ama afoforo ni ado ye rade se nyanka rade no bedo ensanka oyesu ma se Yesu Kristo odo trodoyi ekaya ye dwin ni etinka bi te se na osorosoro he agya ni ne ba Yesu Kristo eye no ye botai ni ne ye fi yakoma nyina ebe fi Yesu abete se na Yesu Kristo ye se na oba be ewu no oka se emra foforo na mede mamu se mo be do mo ho ehu te se na madọ mo no ena me Yesu na enipa be hu se mo ye masumafo ena mse mo wodo ema mo ho ehu no Odra Yesu Kristo echeche mu eye odra ekosu abre nyina enye nyama kese emu nemom nyama nkitwa ene odra ene ade ya yebe ya mafufuro akwan bebre ho a yebetumi afa so aboa afufuro ne yadom mamenchira mu emu kakra ne dikan Momenya adoye adoye eyade ehohia na ebema bosu nyina se yebedi boshe eye golden rule na na ye radi atrense yebeye net epesa foforo eye maye se yebeye yi ama won yemfa bre ensusu eho se obi e ma obrebi obi e kan bibi ehohia atro Moma yenye nshwe sopa enche yebusu ya na omu nye odo ema omu omu. Baby ya yebitimi yenye bre aidise jumeni asore mu waye ward eniye nkrabata ahro mu. Se yebe ma eyi achre ye niye eni niyebe ya mafufro. Se yedi odo eniye kase mu ebe bua afufro ama omu nkrai. Ne adwen afoforo ho ne ne omohia de ye ye a ebenya odo awo ye word fako ado ye wono ekwan ni ho se ebe di nseku ana se ebe ka nsemfo wo ma amkola memu ewo asor mbetumi aye baako na atwe menu e etwe mu president ewo south america southwest elder nash etre Se woma omfa apomoden mu awoma awoma yemre ani ememuwa se omodi odo ebeboa afoforo na omo omo bua won ma ko na yi ede ahoden bi anase ekroye Abraham sa yadwenwe sa ni amai ho medwenwe mfie bebra me eye djuma ma sori ni amekai ekai ni bra me boa asori mama yekoboa obi me de ho adanse se me bra me ye bishop na me ni anuanom a wo me wo de ekoye ko yekok kita baby ana asori efo yede nuane eba yekosiesie ho enyina onua bi ana oma asori yekokyere se yedi se adwuma nti yemane beka ye ho na bra yedi se adwuma ni yedi nkomo owo bia a ho ebo nkankan neni je na oba adwuma ekyere obeka ye ho na okọ temple ekoso na wari ano na asori echia ono ne mane ne nananom emu bebre akoyo mo mission nyuma omo aware wo temple mo na mo ebo omo hu modin wo mabosua emu ne tosu mi ense ati se ye bo afoforo ni ye mpotemu ni fakonye wo se yebe bo afoforo a omo hia ye mo a mo bebre akob ashe helping hands and sa eboa t-shirt no momwa what Sendai Japan staken am I will be ekoboa afoforo ekohwehwe womwa asase wosuo ene tsunami edi womdem akwa bebre wo ha yebetumi asuma afoforo wo adoye ni akwan yebefa namfo ni asumwa yeboa wo sa namfofa emu enti ase eba ama yenjidi ya yewo wa yasori mu madam fo elder Joseph Wethlin etre to me a wosa jumedi mu se ese a se yebetu ye ho esu ama foforo etumi ebu yapon ama koma yemre na ma enam fofa eba a etumi ewo homa abre nyina kwa ebetumi asum ejo wo soro na ma ene se yebe kwa mission ejuma ana asori inkoso enyina se yebe bo eponko nemo mebeba wo bra enuanom ene ye missionaries ewo nyankopon ene Kristo dono ekobo afoforo ewo adoye mu se ye ye a enuano ma ne mema yen ye wa koma pam wo mobete yen do ene ye nokore bebre wo ho mpese wo hu ne ensem fa ye ho ne nam sa kwen su na sori be kwa bia ye nyina wo yesim enye missionary fo onko ne betumi aye se adwuma ete se ye nya yesu ye ye mfamu ede wo bra ye di se adwuma ete se ye ti home konkron no ene ketwa no be betumi ame ye hu nia ohia ye moa ene kwa ye befa so aboa wo President Spencer W. Kimball eche se ehu ohia se ye be som ye hu wo ahemae no mu abema ya ni ebe ye se ebe bo afoforo abaso anase enyuma den kakre bia ebetumi abo afoforo aye ewo niama pi betumi efi sa niama yimu na to President Thomas S. Monson chere se afoforo ehia mu hia bibi ewo ebe bia na se ye boy e homoden se ebe bo afoforo ni ede ye ho hye dwumadi a ebo afoforo mu anyesa ya brabo eni nchase bia enuano ma se ebebo afoforo eye nia ejo wosre ne ba opese ye nya enije se ye de ye ho besi wa ma afoforo Yesu Kristo do kese no fisa chede mu ana ye tumi nya odo ebo afoforo te se na Yesu ye ride no ye no Mama etre sa achede ehu etumi kese. Eyin ti minuanu mema. Momo mpae ema emfre jano wa makuma mu. Sa obema musadoi. A odia ma womo a omodini ba Yesu Kristo nechi no. Sa mo betumi ayenya nkopon ma. Na se obe bie wa yeye ti se ono. If you say, Behunu, send your tear. Na ye nyasa, and either say, Say, Wabeti, and who? And possedia, or no tino. And near my cassia, if near my kitten kitten emu. Say, Sika cock it to a beer, ye boa no. Ep to me ye a futuro cassia. Ye end you, my dear, ye ye ebe boa no, a babe a bra boa. Odowo mu fi ye jowo so se de ye ho si wo ma ye rade Yesu Kristo juma ejuma no ne enye enije ene asumdwe wo bra ye bua ye ho ye ho bra ye ben Easter bray mo me yemfa odo ene ni ema Yesu Kristo wo ne ho auto si wo ne ne wusore ene no ye man ne entu ye ho si Oh, my ye nuanu mani mema wo ye fie ya sorry eni empotem e ye na mebo hon paye wo Yesu Kristo demu. Amen.
Let's all Our Heavenly Father, we're grateful.
Amen.
This has been a broadcast of the 181st Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by a combined choir from BYU, Idaho. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.